shankysupplier.com.
Medium boy, Kanye Yellow, Music Tiger. Useno nimefata demu, bunge la demu, kubeba bate. Anasema ananipenda, anataka niwe bashate. Pia kasema na mjengo, amejenga na kaa peke yake. Anataka nimpe nafasi, nimeshaja kwenye moyo wake. Ila kila siku maugomvi, tunagombana kudane kisake. Ugomvi wetu mkubwa, anataka nikaishi kwake. Mina ogopa, wee, yasi nikucha kama dada wa mpodofya.
Ready?